kapitirishira majungu hakuni nyima langu fungu hey. Amepindua agenda, ameharibu agenda, amezifuta agenda, amepindua agenda. Kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Sakarati agenda, siri agenda. Sakarati agenda, siri agenda. Never, 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 never know. Adui zangu hawanipati ngo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba serio. Adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter. It is better. I am a fighter. It is better. Nitapindua agenda, nitaharibu agenda, nitazifuta agenda, nitaharibu, nitangangana ngangana rararara. I'm a defender. Nitangangana ngangana rararara. I'm a defender. No retreat, no surrender. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. 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 Yeah.